Ebintu by'omukwano temuba kugezesa Oyagala oyagalira ddala no temuba kugeresa Terina simu kyona kubo bipinge Ogezako bakukwatirayo n'olaba ebyalabu Ono wange tabipinga Wakuwa simu misinga Wanyiza simu mixinga No simu chitinga Oliwambala masiti madale Obusomyo balavu watade mubunji Mami abo kusonsomala Onjaga sabu malirifu mwana kwebe Omusonsomala Nonde kanyizo kugwetaruko Baby Onjaga sabu malirifu mwana kwebe Obusomyo balavu watade mubunji Mami abo kusonsomala Nebuza wavawa kwe switi Ankubiso mutima nina kagami kutale Lavu yo wenyirisa era ukale Na yate honde kawo olibon kubyo rubale Ayayaya Togeza nganonde kawo chirabe Chi baby Li baby woto numya chirabe Chimanyamu kwena lokinga Abalala siwa feelinga Nze kwali muhubye ndakinga Baby, nge feelinga sweetie Onjaga sabu malirifu mwana kwe Omusonsomala None kanyezo kukwe taruhu Baby, onjaga sabu malirifu mwana kwe Omusonsomala Obusome wala kubantate mwabunji Manya omusonsomala Nebutegera kwe wabula kochimu kunera miza mange Olibichina ye wakalanga molendele mpungu We ya gale vire hendi kufira kongo mvubi konsumachi Konsumachi baby This love is magic Negazi enga Atlantic Kubalala baby amalaji Amalaji baby This love is magic Negazi enga Atlantic Kubalala baby amalaji Amalaji baby Onjaga sabu malirifu mwana kwe Omusonsomala None kanyezo kugwetaruhu Baby Onjaga sabu malirifu mwana kwe Omusonsomala Obusome wala kubantate mubunji Manyabu kusonsomala Ono wange tabipinga Wakuba simu misinga Simu mixinga, no, simu cheatinga